Tumbaqo is lagu dhaqaaye haday nola shi qabyo.